wamebarikiwa waongo wao, waongo walio sema utafanikiwa ni bure wao, ni bure walio sema utabarikiwa waongo wao, waongo walio sema utafanikiwa ni bure wao, ni bure.
Lakini ya mbinguni ya milele.